if it's a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Ngithanda bonke abantu. Life is a journey, ngoluphile nje ngeljoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Yaman, ngithanda bonke abantu.
Isejeni kumele uphile njengelijoni. Ukuthi angifatela ufatela kunandaba nabo. Ufana ne-dragon ngikhafula umlilo kuphele emayikini. Ngiphila ka-hell ka-sathane mara ngithanda bonke abantu. Impilo yami ishwabhele ngidingi ayini ngizocina njenge-ayon. Ngisethi bayeke bakhuluma ngambadakiwe baqeda ukuphuza isibayon. Bangisaba mangivela bambela kude njenge-lion.
Life is a journey, ngoluphile njengelijoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Ngithanda bonke abantu. Life is a journey, ngoluphile njengelijoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Yeah man, ngithanda bonke abantu. Life is a journey, melu faseliteki noma uhambe emaweyi. Ungabhayiziseki, I'm not a bad man, I don't like a bad man. I got a alien mind, you can call me Mega Mind. I'm just a rider, ngigijimisa iphupho lami. Witness evil, ngithanda bonke abantu. I'm just a rider, ngigijimisa iphupho lami. Witness evil, ngithanda bonke abantu. I'm a dragon, spread more fire, ngishisa ama forest, ngishisa ama forest.
Yazibaya ngisaba emakasa na ngifika ngehavok.
Hayi man, ndoba cela empunzini. Masa ngena mina kuvele kuqala imishini. Life is a journey, journey. Ngoluphaseliteki noma uhambe emaweyini. Ungabhayiziseki, ungabhayiziseki. My life is a mess up.
My life is a mess up. My life is a mess up.
Life is a journey, ngoluphile njengelijoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Ngithanda bonke abantu. Life is a journey, ngoluphile njengelijoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Yeah man, ngithanda bonke abantu.
Life is a journey, ngoluphile njengelijoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Ngithanda bonke abantu. Life is a journey, ngoluphile njengelijoni. My life is a mess up, call me Bamba Flexi. Witness evil, ngithanda bonke abantu. Ngithanda bonke abantu.